long time and we be walking. Kitu tunataka tusikose. Pombe kali na mazaza we be smoking. Started from the bottom now we come.
Yama,
yeah.
My cool beer. Yama, 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 my cool beer.
Nimeamka na mrembo sijui jina ni nani. Kwanza niweshe kitu na kiakili sawa. Naenda kubef kweka mwili safi. Napiga simu mbili za madili saba.
Kwanza fuli ganja. Nakula vizuri nyama. Kuku watambuzi sasa movie. Tukatengeneze music na partner.
Kijat na ish kama maninja. Kissing kwa teka mbilo siya kuchinja. Yote sababu ya makupia na kiamo. Tunapambana, tustoki bila.
Mini mtoto kiume, necheni jitume. Nisi kose drugs nyama tule. Nisi kose body mama nzuri. Lazima tukunywe, walai na hapa akia Mungu na mtu.
Yeah, yeah. Siku na mchana we be walking. Kitu tunataka tusikose. Pombe kali na mazaza we be smoking. Started from the bottom now we talk.
Yama,
yeah.
My cool beer. Yama, 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 my cool beer.
Yeah, yeah. But just a dog on any pen, don't want any to. I tell my damn on any pen, they got my niggas. Let me sign on any spank on your liquor. Now we're in boy going on me.
So ni nini dhambi kwa mwenye dhiki. Kipi halali, kipi haramu. Kila moja nasaka miliki. Siezi kuwa victim, ndo nikose my bitches wa town.
Kama vipi ujiandaye. Kama vipi utapita badaye. Kama vipi kimaliza misha zangu. Utapitia wanangu, tukute ma high grade.
Mima sai bana nasema mima sai. Izi manyama za ngombe uwaga fari yangu. Mima sai bana nasema mima sai. Wanawake kama kumi na wote ni wake zangu.